halka dalka Senegal ayaa 2-0 uga badiyay Netherlands. Tunisiana waxay barbardhac la gashay dalka Denmark. Sidoo kale Morocco ayaa barbaraysay Croatia. Cameroon maanta ayaa laga badiyay. Ma jirto koox Afrika oo ilaa iyo hadda badisay. Laakiin taageerayaasha wadamada Afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya ma niyo jabsanaan. Maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badin karaan soona bixi karaan. Wariyaha VOA-da Mariam Diala ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Waxaan noo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Niyo jab ayay ku ahayd taageerayaasha Senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naanaysan libaaxyada tareenka oo laga badiyay kulankoodii ugu horreeyay koobka adduunka oo ay la ciyaarayeen dalka Netherlands. Laakiin taageerayaasha sida Sadio Yaya Berry oo Maraykanka ku nool weli rajo ayay qabaan. Berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer Senegal ee New York ee dalka Maraykanka.
First of all, I would like to congratulate the Senegalese team. It's a very strong team, no matter what. You know, we lost the first game, but we do see...
Ugu horreyn, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo kooxda Senegal. Waa koox adag, inkastoo aan ogahay inaan ciyaartii koowaad guuldareysanay. Kooxdana waxaa ku jira dhalinyaro ay ka go'an tahay tarta dhaba iyo in guul ay gaaraan. Si fiican bay u ciyaareen. Laakiin dadka isma weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayaan oo ah koox aad u adag oo ka mid a xulalka ugu adag Yurub.
Guuldarrada ku dhacday Senegal ayuu Baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu u badbaadin waayey 2 gool ee lagaga badiyey oo daqiiqada unay u dhexeeyeen dhammaadkii ciyaarta.
You see, we play very hard until 85th minute. Only maybe 5 minutes left for the game. We took 1 goal and the next one came 3-4 minutes later.
Waad aragtay si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koowaad nagala dhaliyey daqiiqado kadibna kii labaad.
Senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xidigooda khadka dhexe Sheikhu Koite oo muruqa bowdada ka dhaawacmay. Kooxii kale ee Afrika waxay galeen barbardhac sida Tunisia oo la ciyaartay dalka Denmark 3-dii iyo Morocco 4-dii la ciyaartay dalka Croatia. Sanadkii 2018 Croatia waxay ciyaartay kama dambaystay koobka adduunka la ciyaartay dalka Faransiiska. Xasan Samruun waxa uu madax ka yahay koox ay leeyihiin jaaliyadda reer Morocco ee magaalada Washington iyo agagaarkeeda.
It's a great start for Morocco. Remember, we playing the run-at team, which played the final on the last World Cup. So 1 point is a great point for us.
Si fiican baan ku bilownay. Haddaan nahay Morocco, xusuusnow, waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyay timid final. Marka, hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale, xusuusnow, waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentina laga badiyey. Waxay ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
2 maalmood ee ugu horreysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa sida Sacuudiga oo ka badiyey dalka Argentina iyo dalka Japan oo isna ka guuleystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday 1 gool iyo waxba.